ndabasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga kuri rya Amerika kuri mikoro hano i Washington buri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi ni umwihariko mu biganiro byacu nk'uko mwakomeje gukurikirana muri isanga kuva icyorezo cya virusi ya corona gitangira, ntitukibasha kubahamagara aho muri ngo mutange ibitekerezo byanyu mubaze abashyitsi bacu icyo mwifuza. N'uyu munsi ntibiradushobokera, gusa turizera ko mu biganiro tubategurira cyangwa tubasubiriramo bibanogera. Niyo mpamvu mu biganiro by'umwimerere tuzabagezaho kuri uyu munsi muri uku kwezi tuzabasangiza bimwe mu byaranze amateka y'u Rwanda. Ni amateka rimwe na rimwe n'amakuba yagiye ahekura imiryango y'Abanyarwanda kugera n'aho imwe izimira burundu. Turabararitse, tuzabagezaho urukurikirane rw'ibiganiro kuri ayo mateka. Ibiganiro byateguwe na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Ubwo mu kanya Veniste, ijambo rijabi ryawe.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi ku batwumva kuri uyu mwanya. Intandaro y'ibiganiro n'ubushake Ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Iyo umuntu asubije amaso inyuma ku byaranze u Rwanda, asanga harabayeho umuco wo guhishira ibyabaye no kwimakaza ikinamico ndetse n'ikinyoma, kigahinduka umuco karande mu mibereho y'Abanyarwanda. Reka Claude Ganja Munyamagana atubwire ingero nkeya zibyaranze amateka y'Abanyarwanda bitavuzwe bitatangajwe uko byabaye
mu mateka ya kera y'u Rwanda. Twavuga nka kudeta yo ku Rucunshu mu mwaka w'1997 gukurwa ku butegetsi kwa Musinga no kumuca mu Rwanda mu 1931 akajyanwa i Kamembe akahava Jimoba mu burasirazuba bwa Kongo. Impinduramatwara yo mu 1959 yatumye ubwami busezererwa bugasimburwa na Repubulika mu 1961. Kudeta yo mu 1973 yakuyeho Repubulika ya mbere igasimburwa n'iya kabiri. Intambara ya Ruhekure yagabwe n'ingabo za FPR tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1990. Ubwicanyi bwajyanye nayo, itsembatsemba, jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubwicanyi bwibasiye Abanyarwanda muri Congo guhera muri za 1996 n'ibindi n'ibindi. Nta mibare twifuje gutangaza yabaguye ha cyangwa se hariya kuko itigeze yumvikanwaho mu buryo budakuka. Ahanini ibi byose byagiye birangwa no guhisha ukuri. Icyashyizwe imbere ni ikinyoma ku byabaye. Inkurikizi ni iyihe? Ni ubushyamirane, ni ukutoroherana, uguhangana bidashira hagati y'Abanyarwanda. Muri make ni ukutabasha kwiyunga bya nyakuri. Ku Banyarwanda bamwe hari aho bagera bakumva ari nk'amayobera ku Banyarwanda gusa, ku bandi ni amateka atarigeze amenyekana kandi atagomba kugarukwaho, ku bandi bitewe n'icyiciro barimo ni umubabaro batazigera bashira. Aha se twavuga ko ikita rusange kuri abo Banyarwanda n'abakurikiranira hafi amateka y'u Rwanda ari ikihe? Icya mbere ni urujijo, ni ukwitana ba mwana, ni ukutavuga rumwe, ni ukujya impaka z'urudaca. Icya kabiri kinateye ikibazo cy'ingutu ni uko nta munyarwanda n'umwe ubifitemo inyungu, n'ubwo bamwe aribyo baba batekereza ku ikubitiro, ahubwo bose babihomberamo kuko bahora muri politiki ya ndamuke.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Claude Ganja Munyamagana. Icyo ku Ijwi rya Amerika tugamije ni ukumva buri wese buri ruhande, ni ukuganira no kumenyana kurushaho. Nawe niba ufite umusanzu tuzagukenera, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga kihariye. Inta ntangiriro y'ibiganiro byacu yirahera kuri kudeta yabaye mu mwaka w'1973 hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi hari ku itariki ya 5 Nyakanga 1973 mu gitondo isambere y'itanu nibwo uwari perezida Gregory Kayibanda yamenyeshejwe ko akuwe ku butegetsi yari yarabaye perezida kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1966 icyo gikorwa cyo guhinduka ubutegetsi icyayobowe na General Major Juvenal Habyarimana icyo gihe niwe wari Minisitiri w'ingabo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1973 nibwo abanyapolitiki bari ku butegetsi bwakuweho batangiye gutabwa muri yombi ni nayo mpamvu twifuje gutangira ibiganiro byacu muri uku kwezi nibwo byinshi byatangiye kujya habona hashyizweho umugenzacyaha kandi hagenwa aho bagomba gufungirwa muri gereza ya Ruhengeri ubutegetsi busa mu Rwanda bwahahinduye Musanze n'iya Gisenyi ubuhahinduwe Rubavu mbese Perezida Juvenal Habyarimana yafashe icyemezo ubwe cyo gukuraho ubutegetsi ashaka abandi basirikare bo kumushyigikira kubera iki hashize amasaha menshi abakoze kudeta batarabitangariza Abanyarwanda mbese imvururu zaranzwe mu gihugu zari integuza y'ihinduka ry'ubutegetsi abanyapolitiki bafashwe bari bangahe bahezwe iki bafungiwe iki baguye he bazize iki bashyinguwe he ibyo ni ibibazo abagize imiryango yabo n'inshuti zabo bibajije kuva kera mu mateka ya nyuma y'umwaka w'1973 kugira ngo dushobore gusubiza ibyo bibazo byose Ijwi ry'Amerika ryafashe igihe cyo gukora ubushakashatsi bwimbitse no kuvugana n'abantu b'ingeri zitandukanye twegereye bamwe mu bafatanyije na Perezida Habyarimana bakajya mu kanama kiswe komite y'ubumwe n'amahoro iyo komite yari igizwe n'abaofisiye 11 ubu abakiriho ni 3 gusa babiri muri bo bitabiriye ubutumire bw'Ijwi ry'Amerika bazadufasha kumva ibyemezo bireba na nifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki bazadufasha kandi kumva uruhare bamwe bagize mu ibura ry'abo banyapolitiki turebe uko imanza zabo zaciwe abaziciye n'icyo bashinjwaga abategetsi banyuranye bari ku Gisenyi no mu Ruhengeri igihe abo banyapolitiki bari bahafungiye bazatubwira icyo bazi icyo babonye icyo bumvise cyane cyane tumenye uduce tumwe na tumwe abo banyapolitiki bashyinguwemo mu mpande zinyuranye z'u Rwanda abakekwaho kuba barabigizemo uruhare bakaba batakiriho Ijwi ry'Amerika rizifashisha inyandiko basize kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane bamwe mu bana babo banyapolitiki nabo bazatubwira uko babayeho muri iyo myaka y'igihirahiro n'umwete bashyira mu gushaka ukuri ikibazo cyabo nyamukuru ese ababo bazibukwa bate mu mateka y'u Rwanda mu gutegura ibi biganiro Ijwi ry'Amerika ntirigamije kuzamura kabuze turifuza gufasha abanyarwanda gusobanukirwa amateka yabo akavugwa n'abayahagazeho ibyabaye bikaganirwaho kugira ngo ukuri gufashe imitima kwisana mbibutse ko mukurikira radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro muri isanga mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi sakumi
nungiye kubasuhuza kandi mbaha ikaze ku ijwi rya Amerika umunsi wa kane nyakanga umwaka w'1973 wasaga n'iyindi Kigali umurwa mukuru ndetse no hirya no hino mu gihugu muri za prefecture zose uko ari 10 biteguraga amatora ya za komite z'ishyaka rya MDR yagombaga kuba bukeye ku itariki ya gatanu ni nayo mpamvu abategetsi benshi batari Kigali ari wabo bategura amatora abandi bari mu biruhuko General Juvenal Habyarimana wari ministre y'ingabo we byavuzwe ko yari yiriwe iwabo irambura mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi kuri uwo munsi president Grégory Kayibanda yamutumyeho intumwa nyinshi hari zagiye kumushakira Kanombe ni zagiye kumushakira mu Kiyovu aho yaratuye tubanze twumve uko umufasha we aga te kanzi gahagarimana abivuga
ce jour là du coup d'état je dirais il n'était pas à la maison
kuri uwo munsi wo kudeta icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa mubona nawe umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka ndabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro nari narangije guteka aza ku meza arangije aza kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye
les gens ont commencé à défiler encore à la maison
yagiye kubyama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka ariko umuntu wa gatatu waje ari umusirikare ahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri etamajoro aragenda ntiyagaruka ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye
mukanya nababwiraga ko hari intumwa zoherejwe na perezida Kayibanda gushaka Habyarimana zimwe zikajya Kanombe izindi zikajya mu Kiyovu reka duhere kuri Colonel Atanaje Gashake wari kapiteni icyo gihe muri 73 akaba yarayoboraga Escadron de Reconnaissance
Colonel Gashake murakaza neza ku ijwi ry'Amerika
merci
muri iryo joro ni iki mwibuka cy'iryo joro ryahinduye ubutegetsi mu Rwanda
muri iryo joro yewe nari kapiteni zo sumene hanyuma mu 21 ndi bari kuri sekretari jenerali a la presidence aza gutelefona ambaza ho ministre de defense ari kera ya Habyarimana mubwira ko ndahazi kigura mubwira ko wagumye kumenya aho ari ari l'officier de permanence l'officier de permanence yari major de bicyura asomara hanyuma kiri ku jeure plus tard vers 23 heures aza kongera gutelefona avuga ko yohereje abantu babiri ukajya kubereka kwa Habyarimana i Kanombe icyo gihe nari maze no kuryama ndabyuka ndambara ngeze ku muryango usanga imodoka irahari irategereje njyamo hari umushoferi n'uda konvayeri ngiye kwicara iruhande rwa konvayeri ngiye kwicara inyuma nako konvayeri abavuyemo akicara hano nicara imbere kuko mbona umushoferi konvayeri ari inyuma yanjye turazamuka ko ntuyere muri kariye wo ni prizo ngiye kuri korido garde ngiye ofisiye do garde ko ntahari ntihagira ikiba amiyashakira baranyemerera inyura kuri korido garde mbwira ofisiye do garde ntihingiye ushaka Habyarimana i Kanombe turagenda tugeze imbere ikosperiyerumike ndababaza ati kuki mushakira Habyarimana i Kanombe kandi mwavuze ko mutazi aho ari ni bagiye tubasubiza njye noneho yamwe noneho ikatwa tunyiriwe hano mu kiyovu kibona cyo gikano baranyemerera bazogari yabo baranyemerera cyayo bizuge cyo gusanga cyari mwana nti muzo kanyira hari n'uko tubatanoza imvamo nako yewe imbazo umukozi waranga umushobora nimba umusambo nimba ari ikisindisi atarahari atari kuyaryana noneho ni mu byutse arabarayeza ngo aramushaka akomeza kuvuga ati kwesitati yaryamye noneho igihe tukivuga rero abyerimana basi abaraje mbona ari ku muryango na penywara ku muryango yari muri penywara noneho igihe aramubwira bavuna aho ngaho abandi modoka twasigaye mu modoka babaye babageze bati perezida mushaka tujyanye ubwo we yaravuze ati kigiye kukivuga nta kindi bamubwiye nta kindi ntacyo bamubwiye noneho basubiza mu modoka shyira modoka turagenda dusubira kuri dugarite kubwira perezida dugarite ko ngarutse barajyana bangeza mu rugo hanyuma ubwo dutandukana utyo nagiye kuryama ntigira mu buriri byemana genere major nabaje baratahantefone ati zamuka nta n'ikindi yambwiye ngo kizamuka ndazamuka ngeze kuri kodugarite ngeze imbere ya major umuntu nawe avuye kuri kodugarite tujyana mu biro tugeze mu biro ati imfunguzo z'ibiro bya magadarama ati z'abanyesike ndazimwereka ati yo bati shyira voto inite anarete ndagenesha anarete hagati aho ngaho byabaye noneho ikibazo kuba anarete ati akurikira plan de face de la vie ndibuze plan de face de la vie nubwo ndibuze prévu tout le temps kuko ubona se ntabwo bazi igihe uko byigomba kugenda ariko ni prévision zibaho munsi yose ino muntuza buri nite yari ifite ntuza so secteur noneho nshyira abasirikare banjye muri secteur yanjye nta kindi inziho ibirorandume njopfa rero kamara dora revolution basinye kominiki voila.
Murakoze cyane rwose kutubwira uko byagenze muri iryo joro. Hari akabazo kamwe nibaza uvuye kuri Etat Major cyangwa se reka mve kuri 5 juillet aho Kayibanda yari atuye ukagera aho Habyarimana yari atuye mu Kiyovu ko atari kure, kuki batari bamanutse n'amaguru ngo bajye kumurebayo? Ikindi kibazo nibaza mwavuze yuko mwasanze yambaye peignoir yaryamye ndetse yakabyuka.
Ntabwo twasanze yambaye peignoir ujyane kinesi, ntabwo twasanze yambaye peignoir yasohotse yambaye peignoir.
Ivana yari aryamye arabyuka ndetse ntiyashakaga no kubyuka.
Yakomeje niba yaryamye ariko tukinyuje kiyise nuko yamubonye yambaye peignoir.
Ubwo nibyo dufata naho nari ngiye kubaza ikibazo. Muri makeya, iyo muri iryo joro Kayibanda adatumaho Habyarimana n'iriya kudeta ntabwo yari kuba, inite yanyu mwakomandaga icyo gihe ni iyihe? Escadron de reconnaissance pour défendre la ville. Ubwo se mwa aho mwafashe muri iryo joro ni hehe? Ni Radio Rwanda, ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ni bank? Kugira ngo abantu babyumve neza,
Radio Rwanda na banki nasiyonali ere minisiteri ere poin inzira ziva muri Kigali zinjira mu Kigali.
Nta ngabo zoherejwe ku kurinda kwa perezida wa repubulika muri iryo joro? Ndavuga kwa perezida Kayibanda
amategeko Sinari pari bangwe yaje ndagenda ari nabona kureba ibagomba kuba agiyeyo ariko kabuza cyangwa ngo ndikana
abantu bari amakuru yakunze kuvugwa yakunze kwandikwa ubu bwose ibintu mwibushyize ku murongo mbere bavugaga yuko abantu yuko mwoherezwa gushaka Habyarimana I Kanombe ariko ubu ngubu birumvikanye yuko ahubwo mwamusanze mu Kiyovu yuko atari Kanombe
no bageje I Kanombe ariko njye mbabaza kuba kumugi Kanombe cyabanje aho
mbese uko Habyarimana mwamubonye muri uwo mugoroba ariwe mumubwira ubutumwa bwa Perezida Kayibanda nuko mwamubonye muri Etat Major ababwira ati ni mushyire mu bikorwa gahunda yo ku yo kurengera ubusugire bw'umujyi icyo gihe mwigeze mubona ari umuntu wari ufite ubwoba cyangwa se wakoraga ibintu yari yiteguye kare
yewe sinakubeshye bamubwira ko agomba kwita Kayibanda nabonaga ari umuntu umeze nk'abandi unyira ugomba kwita umutwayo ariko nyine avuga ati mutegure roza plazanyo defadorafile ubona ko ari ahagije ari gatungwa ariko usenga aje mutuye ari nk'umuntu ushobora kudefana
hari hashize iminsi mu Rwanda havugwa nk'uko utari mwiza ndetse abasirikare bari bato bari bamaze iminsi bo basa naho batakambira jenerali major Habyarimana ngo hari na tract yanditswe yitwaga SOS mu jenerali ngo dutabare jenerali iyo tract mwarayumvise mwakuyabayeho uko abantu bamugiraga bati dutabare ubutegetsi buhinduke ko ntacyukora
iyo tract SOS nibona n'ubu sinayibona
wari ofisiye umuntu w'umuofisiye burya aba ari umuntu mukuru aba ari umuntu ubona kure aba ari umuntu wize usobanukiwe mwabibonaga mute mwabonaga ubutegetsi Kayibanda kibufite cyangwa bwaramucikaga
yewe ibyo mwese nakubwira ngo ntabwo umucika cyangwa n'uruza ni uko nyine ibyo bintu byabaye kuri sitade ntabwo ubyite ntabwo uzi ko byagenze yewe n'ibyayikurikiyeho uwo muntu wagiye ku ngo twumvise kuri mikoro iyi mikoro ivuze perezida yavuze amagambo yavuze mwabibona we ushobora kuyikurikira mu ntuza muri mwizikubiye byabaye ntabona twashobora kubyegera perezida ngo tugiye mu kigo ngo ubutegetsi bukamucika cyangwa uko
mwigeze mumenya mwigeze mwumva irengero ry'abantu bafashwe muri 73 mwigeze mubimenya
oya aho ngaho nabakubeshye rwose kumenya ko bantu bapfuye twabyumvise nk'uko abantu babyumvise ariko bati bari barapfuye neje sinakubwira ngo
abana bakomoka kuri abo banyapolitiki batazi ko base bapfuye batazi aho bahambwe mwebwe mubitekerezaho iki iyo mwumvise ibintu nk'ibyo ngibyo
nawe urabyumva ufite iwawe niyo yaba yari muri prison wamenya ko apfuye ukamenya ko yahamba cyangwa ntaho yahamba cyangwa se wakubwiye impamvu ye ubwo ibyo ari byose abantu ubwo igihe cyo kubabaza gisimbizi ntibabwira ko abantu bapfuye babwiye ko bapfuye babwiye nabo bashyize gisimbizi
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko General Major Juvenal Habyarimana yakiriwe na Kayibanda muri iryo joro, ubwo twashatse undi muntu wabitubwira kubera ko magingwa ya amakuru yose yatanzwe na Habyarimana ubwe kandi nta muntu bari kumwe mu bana ba Perezida Kayibanda, nta n'umwe washoboye kugira icyo tubwira ku bantu bavugwa ko bari wabo muri uwo mugoroba. Ariko Jean Marie Vianney Ngezabera wari umunyeshuri muri kaminuza mu Bubiligi yari yaje mu biruhuko mu Rwanda kuri uwo mugoroba, yaherekeje se wari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, bajyana kwa Perezida Kayibanda. Bwana Ngezabera, coup d'état iba wari ufite imyaka ingahe?
22 nari mu mwaka mbere wa university.
Birumvikana rero yuko Jean Marie Vianney Ngezabera yari umusore mukuru ari mwaka wa mbere wa universite. Muri iryo joro coup d'état iba wari he? Wari i Kigali, wari i Butare, wari i Gitarama?
Nari i Kigali, nari i Kanombe wacu kwa Mpera.
None iby'iyo coup d'état, coup d'état yaraye ibaye, wabimenye ute?
Coup d'état iba babivuze kuri radio, nabo twabyumviye mu gitondo communique yabo.
None wowe so ukubyara papa wawe icyo gihe yari afite ubuhe mwanya?
Yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi na perezida wa MPR Abdoutou muri prefecture de Kigali.
Kugira ngo byumvikane neza, Jean Marie Vianney Ngezabera nagutumiye kubera yuko mfite amakuru nshaka kukubaza kugira ngo umbwire icyo wumvise. Mfite amakuru ambwira yuko hashize ibyumweru bitatu coup d'état ibaye, uri muri vacances, Paul yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, perezida mushya Juvenal Habyarimana aramutumiye, uramutwaye mu modoka mugezeyo. Mugezeyo baganiriye iki?
Aribyo baganiriye ku byabaye muri mugoroba wo kwa kane ugera kwa gatanu Nyakanga, babigarukiyeho ko kuri uwo mugoroba nyine atagiye kwa perezida Kayibanda nawe, ariko ajyanwe n'ibindi. Yagiye ajyanye na Kajyampanga Charles na Mwambutsa Wenceslasi, uko ari batatu bari bagize biro y'ishyaka muri prefecture ya Kigali. Hari ibibazo bagomba kuvugana na perezida w'ishyaka, perezida Kayibanda nyine, kubona kwa hari amakongere azaba kugira icyo ajyanye na kongere ya prefecture yo kuba mu gitondo ya kuya gatanu Nyakanga. Hari ibibazo bagomba kunonosora, donc barabivugana. Birangiye bagiye kugenda, perezida abwira data ngo nasigaraho, abandi baragenda hagati aho, abantu bandi hari abandi b'abaminisitiri baje noneho bamaze kuhagera. Ariko icyo gihe nta baminisitiri benshi baje, bose barabigitarama na nsana nawo ku Kibuye. Ariko papa abisobanura bukeye, aho agarukiye avuga ati twageze kuko hari amanama ya kongere ebyiri za prefecture zose, umwenda wa prefecture bari bagiye iwabo buriya amanama y'amakongere y'ishyaka. Bon, noneho icyo gihe muri iyo nama perezida abereka igipapuro, sinzi uwagiye ngo agisome, baravuga baranavuga ngo nta gisoma ngo iki kintu gitukana. Na gato wagifashe aragivuga ati kuko ataryo wacyanditse aragisoma. Icyo bitira OSOS mu general yamaze kugisoma, kuko bavuga ko ari we bacyohereje batereka bamushake, perezida asaba ko bamushaka, atuma kuko bamushaka ngo baramubura. Bigize ikintu no papa nawe ataje, twari dutuye Kanombe agera mu rugo, umushoferi we asigara yarabyobwiye Kicukiro, i Remera Kicukiro ku muhanda wawo. Noneho ageze mu rugo arambyutse, turajyana tujya kwa Jenerali Habyarimana wa perezida kumubwira ko bamushaka. Tugeze ku muryango ntabwo badukinguriye, twari bitaye mwitondero nibwo kujya byabaye.
Mwebwe mwagiye kumushaka i Kanombe
kugira ngo tumubwire ko bamushaka?
Ariko mwaba muzi n'imbera yari Kanombe cyangwa yari ahandi?
Icyo tuzi uko bidi nawe yabivuze ndumari abwira papa nuko yari yiriwe iwabo ngo tegura ubukwe bwa murumuna we bwagomba kuba mu kwa munani, ngo hagahagarukire nibwo bamuyashoboye kujya kwa perezida.
Yaba yaragiye yavuye Kanombe cyangwa yavuyeyo avuye mu Kivu?
Icyo gihe ntabwo yavuze detaye.
Ariko se waba wibuka niba icyo gihe yaravuze ko yageze kwa Kayibanda?
Njyayo ndukumwe na data, ntari n'ubundi yari yamwakiriye mu biro, yavuze ko ati nibyo yari yamubwiye ko papa yabimbwiye dutaha avuye mu biro byaje arahe no mise cyumwe kuti tibaye arahimubwira none irye ruko ibyo navuze ibyo mvuga n'ibyo niyumvi nyine nawe nanjye turi kumwe turiwe mu rugo ikanombe avuga nyine ko yahageze kaza kamereka icyo gipapu kumbwira ngo nigicare imbere yo kwinjira yinjira yabonye ngo kapiteni Bizimana yinyabije mu miryango ugana muri za koridoro zo mu nzu imbere amaperezida arambwira ngo nicare noneho amanura igipapuro nundi aragisoma icyo kidokima se ibintu urupapuro rumwe cyangwa ebyiri arangije kugasoma arambwira ati urayizi gatoya turabeshya ariho ngo icyo gihe perezida Kayibanda yari yakomeza kugenda akagenda akavugana n'umuntu akongera akaruka ngo ntabwo yigeze yicara akomeza gusirikira muri sakadota akajya ajya kuvugana n'umuntu noneho ngo natangira kugira ubwoba kimwe agiye kuvugana n'umuntu jenerali arasohoka ajya gufata imodoka ye ngo ageze imbere ya Soro asanga ntarikora akoze mu mifuka ngo agira ngo agiye gukora muri koruveri ngo amurase aratubwira ariko nongera ati nyuma naje kwibuka ko ntarikora n'ubundi akunda kuba afite ukuboko mu mufuka w'ikoti rye
ariko ntawamurashe
icyo gihe ntabyo yavuze rwose nari mbibereye ntasaje byabihabibereye bavuze byinshi nyuma byaranantangaje batangiye kwibuka ko nabyumviye n'amatwi yanjye ariwe ubyivugira
uriya navuganye na Koloneli Serubuga nawe wahise ajya muri Eta Majoro aravuga ngo jenerali yamubwiye yuko ngo bamurashishije agapistole gatoya ariko wowe wivuganiye na wumvise ibyo perezida yavuze yuko ntawamurashe
ariko nabyumviye rwose n'amatwi yanjye kandi hari abamuteze ushaka gutega umujinda ntabwo wabigira gutya n'abasirikare babo icyo gihe urateguye ikintu nk'icyo ni ubwo ko n'abasirikare babo umwe babaga ku muryango wo kwinjira bagomba kuba babateguye kugira ngo bamubuze gusohoka nta byigeze bize biba rwose siva ipfundikije ibyo tubwiye icyo gihe kandi izi muri cyo yari kutubeshyira bumva uko kudete yavuzwe bavuga ngo bari bagiye guta u Rwanda mu rwobo kuduta mu rwobo nicyo cyakomeje kuvuga gusa ariko igihamya nta cyarugero bagomba gutangira kubishaka gusobanura nibyo rimwe babongeyemo gutyo nibuka perezida Habyarimana atubwiye yabwiraga papa baganira nuko yavuze ngo abantu ngo abateguye ibyo bagira ngo bamuteranye na perezida amwirukane amukureho ariwo ngo na nyuma ngo nawe bari kugeraho bakamukorera kudeta bakamugezayo
awe
nuko yarakongeyeho ikintu gishobora kongera ni uko nyuma mvuye nyamame varite yari majoro icyo gihe tubiganira ambwira ko ubwo papa yavuye kwa perezida araza agiye iwacu Kanombe aramfata tujya kwa jenerali Habyarimana nyamame ambwira ko bari muri position deja ko yatubonye tugenda tunagaruka noneho ngenda banibaza kuva umujyi Kigali ugera i Kanombe iwacu nta gice kizagihari baje direct none se hagati aho Habyarimana yari yabonetse bavugana na perezida abona igihe cyo kujya gukora muri Eta Majoro n'abantu bari muri position muri icyo gice kizahagije ni ukuvuga ko bishobora kuba byanateguwe imbere yabyo simbizi Majoro nyamama bimbwira naho se mbyiba icyo kintu ndakibajijeho ntawo nagipinzeho ariko nakibajijeho kubona ko papa avuye muri rezidansi perezidansiyeli ariya kuri plateau aje direct i Kanombe undi hagati aho babonye jenerali Habyarimana baravugiye kuvugana uyeyo wasubiye muri Eta Majoro gutegura ibyo bintu bidakorwa mu minota itanu ariko hatota ngo bari muri pozisiyo Nyamajoro yamubwira ko yatubonye tugenda akadatubona tugaruka
ubwo hari sangahe
bahageze igishacu ajya kuri ka Kanombe
ubwo hari nka sangahe
amasaha sinyibuka ariko bwari bwije kapeta kwa kiranza ayo masaha uko ari kose papa yavuye muri iyo nama aza direct ahandi yanyuze umushoferi yamusigaga ku muhanda yaratuye munsi y'umuhanda hagati ya Kicukiro na Remera tomba niba hari abantu bari muri pozisiyo hari ibintu byari byateguwe na mbere nabwo
uratekereza ko urwo rupapuro rwa SOS mu jenerali yatarumwereka yenda atari kugira igitekerezo cyo gukora iyo kudeta
nogiye uko yabivuze nicyo cyo kubera ko yari yagize ubwoba yabonye ko kuko hari abantu bari kumubwira ngo nakore kudeta ati bagomba kuba yagize ubwoba nyine uko yabivuze yageze ubwo ari kwa perezida noneho nawe ahavajya afata decision.
Iza muri ganenye zabera ntabwo nshaka kwifuriza umubyeyi wawe ikintu kibi. Abantu benshi baba komoka mu maprefecture y'amajyepfo y'igihugu muri iryo joro barafashwe barafungwa, abandi bafatwa nyuma nabo barafungwa. Papa wawe ntiyafashwe, niyo mpamvu nabanje kwisegura ko atari byo mwifuza, simwifuriza kuba yarafashwe, ariko uzi impamvu atafashwe mu gihe abafataga abandi.
Uyizi kuko n'abandi bose ntabwo bafashe mu maprefecture yose bibanze cyane kuri ya Gitarama. Abamuriza Kibungo za Cyangugu za Kirengera Gisenyi abafashwe n'abanyagitarama na Nzanana wo ku Kibuye. Ntahari sinibuka niba ariyo kapiteni Bizimana yarakiri
yari minisitiri
w'i Butare. N'abandi nabo maprefecture bafashwe icyo gihe, kandi n'abandi tinjira bo hari n'abafashwe nyuma bonyine b'abanyagitarama bafashwe muri iryo joro hose. N'ubu ndarangiye nkibazaho ukoma ukuntu bishoboka kuba no mu rubanza rwawe batarabitubwiye ngo byibuze n'ababo bashobore kubona imirambo y'ababo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Reka twongere dusubire inyuma gato. General Habyarimana avuye kwa Kayibanda akajya mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda etat major, yahise afata icyemezo cyo gufata ubutegetsi. Amakuru yatanzwe n'ubutegetsi icyo gihe nuko yahise ahamagara abasirikare bari hafi akabashinga imirimo. Umwe muri abo ni Colonel Laurent Serubuga. Kugeza mu kwezi kwa gatanu muri 73 yarashinzwe administration n'abakozi, ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu ajya muri ministeri y'ingabo z'igihugu, aho yashinzwe gucunga ibikoresho no gucunga umutungo. Reka tumwumve.
Yahasanze abantu benshi bicaye ando miseri kreje kwa ni uko yatubwiye, ubwo ntabwo twari tuharirwa nko n'ibyo yatubwiye. Nibyo yewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze kuterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aba yaramusindikiye kumufata. Niyo mvuga danza ni reaction to jito amukubita hasi. Abona ko umugambi ari ukumunetraliza ariruka, abambe arasohoka yihuta. Onje rero ubwo abunda buri kageze ntuza niwe wari ufite imbunda siroma niwe yarasaka. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye, kandi yabibwiye n'abandi bakamarade.
None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri etat major, mwebwe mugeze muri etat major mwagiye n'amaguru mumusangayo, mugeze muri etat major mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye ari nkuzi iyo coup d'etat yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana?
Nageze muri etat major musanga ninjira muri sekretariat, sinzi wari wanigeze ujye uhagera muri sekretariat. Niho bambwiraga bati si dusigire pistole yawe, mbabwira nti ntayo nazanye. Noneho bati komeza ari mu biro. Ni ahantu rero nari nsanzwe nkorera domo baza nkomeza mu biro, ndakomanga aramfungurira. Donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa irapfuye la decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika. Nayo yajyaga gukora iki kindi? C'est la décision qui est devenue le coup d'état. La décision à laquelle nous nous sommes associés. Il nous a associés en fait des officiers supérieurs.
Oui, j'ai tout le chagrin qu'on va. On peut encore vous aider à vous dire d'abord c'est d'abord c'est imbuté. Non, on a dit en gros de faire nos responsabilités, de faire du rouge.
Non, il a dit j'ai pris la décision. Non, dit que quand on a réagi de mon ministère de la défense. Mvuye muri etat major, donc arambwira ati subira mu biro byawe. none hatu kodi kinisi
hari bamwe nkuba nkabari bashinzwe batarondo reconnaissance abye ati mugende muhagarare hariya mujye kuri radio mujye kwa Kayibanda mu mufashe za ministeri zinizi ntamwe icyo babashinze mu mugoro baniki
donc yambye ati subira mu biro byawe bya JN biro donc ne kamujo ni woroganize ku buryo buri muntu wese abafite cyashinzwe ari nabwo yambira gati umenye ni dore nava ninge wabikoraga none no nayindashyize abasirikari hari yarantre do leta major usanze ho baba peye mu bari hamwe na ofisiye d'ordonnance wanjye atubwo niwe ugiye kuba organiza none ha rero ati ndombo buzare dirije like mu gihe ndi muri ibi bya ibintu bya burugu ora kontrola le centre de transmission aho rero ni wowe benshi batamva centre de transmission ni hanyura amabwiriza yose amategeko yose ya itamajo abikirizi ni cyo z'interiere ati uyi kontrole uworganize na service uko zari zihari uko bari bari do service bari basanzwe babadesigne donc nta message yagomba guhita nayibonye cyangwa muhabe order igenda general tayibonye ayireze unite the message zohereje ninjye agomba kuzinyuzaho kugira ngo nere kumwa ankombra vetri tuntu twa detaye etc noneho niho yambwiraga ati nshaka umuntu w'i Kanombe wo kugira ngo asane atumuhe ordre yo gusona leta niho yambwiraga ati nshakira pilote dore ko butere experimente kugira ngo ajye kushaka Kanyarengwe ku nyundo n'ibindi ubwo byagiye bikurikirana nshaka kuvuga ko yibutse ikintu akambwira cyangwa njyewe nagira nkamubwira
byumvikane yuko nk'uko nguko yabwiraga ati mu gihe muherezi ujya gushaka Kanyarengwe muri make Kanyarengwe nta ndwara zi ku kudeta yabaye Habyarimana yakoze kudeta abwira abantu akimuze dufatanye
ariko erega bamwe baravuga ngo yateguwe ngo nemi ni des ya ira prise decision noneho ira associé le officier supérieur hanyuma abandi les autres commandants d'unité abaha ibyo batashe bagomba gukora
Rwanda abanyarwanda kazi nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese none kikaba cyare gitekamye mu mahoro nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri bamwe ngo nabahariya abandi ngo nabahariya u Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda ukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe wari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda tukibishimira yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari duteze kuzavamo abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere ingabo z'igihugu zarumviye zarihanganye bihagije ariko ntizishobora kubona igihugu cyacu gipfa biteye isoni kandi zarakirwanyeho ubudahwema ingabo z'igihugu zigizwe n'abana b'u Rwanda rwose ntizishobora kwemera ko igihugu cyacu kicagagurwa nk'aho kitagira ba nyiracyo zishobora kwihanganira ko umunyarwanda yakwanga undi kubera ko batava hamwe. Iyo mipaka bamwe bashaka gushinga ntituyishaka, ntawe tuzabyemera n'umwe. Aho yava hose Rwanda ni rumwe kandi rugomba gukomeza kuba rumwe. Kubera ibyo byose tumaze kubabwira, Banyarwanda, Banyarwanda kazi, ingabo z'igihugu ziyobowe na nyakubahwa General Habyarimana zemeje ibintu bikomeye bikurikira. Icya mbere, amatiku ya politiki arahagaritswe mu Rwanda hose. Umuturage wese ukunda amahoro niyikorera imirimo ye, yime amatwi ushaka kumushyiramo ayo matiku kugira ngo amuteze ibyago. Icya kabiri, guverinoma yariho nubwo ntacyo yari igikora irahagaritswe. Ba secretary general bashinzwe gukomeza administration mu mahoro batareba ngo uyu ni uwahariya na hariya. Icya gatatu, ashinzwe komite igenewe kugarura amahoro n'ubumwe mu gihugu. Iyo komite niyo izakora imirimo ya leta kugeza igihe amahoro azatengamara mu gihugu kikongera kwihitiramo abategetsi badashaka kugitatanya. Iyo komite yitwa komite pour la paix et l'unité nationale. Icya kane, ubutegetsi bwa za prefectura bushinzwe abakuru b'ingabo z'igihugu bari basanzwe muri ayo ma prefectura. Ba burugumestre ba za komine bazakomeza imirimo yabo yo kuzamura abaturage. Icya gatanu, inzego za parti zirasheshwe. Icya gatandatu, inteko ishinga amategeko irasheshwe. Icya karindwi, komite pour la paix et l'unité nationale irashaka amahoro, ntiyifuza ko hagira igitonyanga cy'amaraso cyameneka. Icya munani, abanyamahanga bakomeze mu mahoro gukurikiza amategeko. Icya cyenda, amasezerano u Rwanda rwagiranye n'ibindi bihugu na ONU cyangwa se n'indi miryango azakurikizwa. Iyi komunike itanzwe na ba ofisiye superieur bagize ubutegetsi bwa Garde Nationale. General Major Habyarimana, Lieutenant Colonel Kanyarengwe, Major Sekarije, Major Benda, Major Ruhashya, Major Gahimano, Major Munyandekwe, Major Serubuga, Major Buregeya, Major Tibitura, Major Simba. Harakabaho Repubulika y'u Rwanda n'Abanyarwanda bose. Amahoro nagwire mu Rwanda hose.
Nguko uko Abanyarwanda babwiwe ko ubutegetsi buhindutse mu gihugu. Umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro, Colonel Aloyse Simba, ari kumwe natwe mu mwaka w'igihumbi 1973 yari komanda w'ikigo cya gisirikare iki Kanombe. Avuga ko nta mugambi wari uhari wo guhirika ubutegetsi, kwa ahubwo General Habyarimana yabufashe akabasaba kuza ku kigikira.
Nabonye Habyarimana aduhamagara twese akubwira ko nawe prefe kumatari yiteguye mbo uko yatubwira intwari uko yatubwira feti niwe wenyine ushobora kutubwira uzi intwari we ni nawe wenyine ndaherwa menya iyo ntwari kuko abandi bahindiye wari uhari Kayibanda yarapfuye Rwanda ko nawe Habyarimana yarapfuye niwe wenyine bazi iyo ntwari yabo kuko Habyarimana twese yaraduhamagaye ntibabaharuhoya benshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa nanjye narahamaga wenda abandi bose izo muri rojewe ta majoro dogo nta muntu na preparasiyo yahabaye uko yihaba byarabantu batarabanje gukora inama ariko babanje bose barakubwiye ko yabahamagaye yahamagaye yatumyese gasango adushake ikomburiro jewe ta majoro rubanda nabana narabitabibonye ndahitira wewe byanditse ko bamuhamagaye nanjye nuko baramuhamagaye mbo wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa perezida Kayibanda bamuhamagaye bari biwe bamushaka ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye ngo ntabwo bavuga ngo byaratateguwe kuko nawe avuga yuko atari yabyiteguye hanyuma yaramuhamagaye turagenda ngo nta preparasiyo yahabaye kuko yihaba ndagiye kubita agomba kuba ndamuruma iyo imagine ko bitari kuba byanga nko mu ijoro cyangwa kugenda gute byari kuba gutegurwa nyine abantu bakaza mu nama gusa muri byose abantu benshi bari babaye diswashi muri ndoza muri za serivisi sivile hari abari muri OTPN abandi baragiye mu byayi abandi baragiye mu mashure gukora premiere promotion yose n'abantu bari Kigali ureze Habyarimana na Rwasha bo deuxième nayo mwenyenaji wari Kigali rege na Serubuga na wenyenaji wari na Gahimano abandi nabo bari hanze bo bamwe ndumva umwe yarimo bwege yabaga butari cyangwa se ibindi ku buryo nawe ndumva bayiteguye uko ahubwo nyine yenda ahubwo ati ubu byatumye bibana kuko nawe abantu bari bikose bari baragiye ubwo rero ntabwo yateguwe bari bose hari ibibazo bariye abanyagitarama bigeze kwibaza bari babyumvaza korotare kuko basanze bari beshe bo yewe nakubwira ko mo ansia kandi nanjye ndaje muri uko dufishe navuga ko bagitumye nduga nubwo bashari kugenda bavuga ko ndumwe mu banyenduga undi wari umunyenduga ari munyandekwe munyandekwe baramuhamagaye ntiyaboneka muri ejo zose baje gushyiramo abanyenduga nyuma kuko bari bafite ibimani mubene foromasiyo shiro umusirikare bavuga ko umusirikare atari ngo nta kazi karimo nta bwenge bubamo ahubwo ubwenge bazajya muri za universite bakazategeka abo twaganiriye barambwira ngo nigende umusirikare nta kazi karimo bwa bwenge abenshi bageze intere ariko ko komansiye n'abaganda nabo bageze ramwe mushoze wakoze ramemerere ubugande buri baganda buri baganda n'abanyabwenge cyane ni n'abahanga ariko nta muperezida bigeze bavuga ari akini no muri ndoro wa museveni n'abahano hakuye abanyengure nubwo nta baganda babatiye kandi ariko nibo bize yuba universiteri bamese ba dokiteri n'abandi bose nubwo n'igitaramo habaye senteneri yo kugira ngo bitegure hari baje kwirandura konse bitinzemo bazana abasirikare benshi muri cinquième promotion mbese desetete petrota ibyo bazaho mbabwira nyine uko ibibazo byari bimeze uko bigeze gushaka kayibana yigeze gushaka guhindura ariko ashaka guhindura nanjye ubwanjye ntigeze ambaza ku buryo nanjye ntigeze namugira n'inama ariko nigeze kumbaza niba kapiteni Bizimana yaba shebuta majoro mubwira ko bidashoboka nta kapiteni waba shebuta majoro arari wa koroneli na ba majoro nyine amveka aho ngaho niho rero bakoze kondo rero jambo bajya gushaka solisiyo kugira ngo uwo mukapiteni ashobore gutegeka niho birukanye bandi babirukanye bamuhereye gukora mu gisivili kugira ngo nyine asigare abantu bafite bari ku mwanya ungana n'uwo kapiteni washobora gutegeka ashobora kuba ariho abantu bari basigaye ku Kigali pratikoma ni yewe rero komo bankonzeraga komo umunyenduga yenda kumva ko ashobora kunzonta hanyuma Ruhashya yari umututsi nta kibazo nawe yari ateye yari kimwe nanjye bakabona ko Habyarimana atakora kudeta wenyine nicyo cyatumye bajyana abandi ubu ni uko situwasiyo yari imeze
Washington ijwi rya Amerika
nkuko mwabyumvise mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'abakoze kudeta ntacyo bigeze bavuga kuri perezida Kayibanda ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya ko yasabwe kwemera ko avuye ku butegetsi kandi agashyigikira abamukuyeho arabyanga icyo abanyarwanda bamwe bamenye nuko yaje koherezwa irwerere mu prefecture ya Ruhengeri kugira ngo akomeze abitekerezeho yanga kuva kwizima Colonel Laurent Serubuga arabitubwira uwoherejwe gutanga ubwo butumwa ni Kapitaine Leonidas Rusatira yari umukuru w'ibiro bya minisitiri w'ingabo icyo gihe yari General Juvenal Habyarimana Leonidas Rusatira ubu ni General uri mu zabukuru Colonel Laurent Serubuga aratubwira ubutumwa Rusatira yashyiriye Perezida Kayibanda mu gitondo cy'uwa gatanu Nyakanga
awuteri bamwohereje kujya kubwira Kayibanda ko ingabo z'igihugu ziyemeje guhagarika imidugararo
uwo ni General Rusatira
batumye icyo gihe komite pour la paix niyo ya donc yari patajantre kumukuraho no ku kumubwira ati akirotira noneho bakamahare les avantages d'être président ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntabwo twamwigiza y'abaturage bazagira ngo mu butegetsi dushaka bageza baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusate nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa
oya ibyo ntabwo mbizi nta urumva ko hari za message za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifoto reko akorwa iki akaba ari wewe egizekita
ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa i Rwerere
hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza ibyiza ni ukumushyira areze akabitekereza none ukazajya umwohereza w'intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye ibyo kuma avantage ni icyemezo tuzafata
hanyuma se ko ibyo bitaje gushyirwa mu bikorwa ko yaje kuvanwa i Rwerere nyine ajyanwa iwe akanacibwa urubanza ibyo ngibyo byari byavuyeho ntabwo mwari mugishaka kumuha icyo cyubahiro
mubwira ko za proposition zose yazanze
ariko mwamuhereje i Rwerere ajyayo none se ageze i Rwerere izo ntumwa mwazimutumyeho
zagiye zijyayo perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje yankore indi ntumwa yagumye kubyanga
Kayibanda yanze kuva ku butegetsi kandi yari yarabuvuyeho ubwo se yari kubyanga gute yari kubugarukaho ku ngufu
kwa kugira ngo arokonese l'action salvatrice des forces armées
mwamusabye kwemeza ko habaye coup d'etat kwa yemera ko yagombaga kuvaho
oya ko avuga ati ko kw'igihugu cyari kiri mu mudugararo ikomeye noneho ingabo z'igihugu zifata bambe zifata icyemezo cyo kugira ngo zibihagarike izo ndazishimira ko za icyo gikorwa cyazo na noneho njyewe nahisemo kwegura
ariko se ubwo mwumvaga mwebwe mutamusaba ibintu bikomeye ibyo wabigusaba wowe wabyemera umuntu yakubwira ngo munabwira ati wanye
nicyo cyemezo twebwe twasabye ko azakomeza ankontakte kugira ngo nibura tushobore gufata icyemezo definitive kuko harimwo bamwe bo bari kategorike bati nta kindi kindi tugomba kugera ubwo yanze tuto au départ hari abavuze bati kamemu kumukuraho n'ibintu yakoreye abaturage ibyiza ni uko twebwe twamusaba ubwe akaba ari uvuga ati je me retire je salue l'action des forces armées abitera ishoti
igice cya mbere cy'iki kiganiro ni hano kirangiriye ku cyumweru gitaha tuzakomeza twumva uko abo banyapolitiki bafashwe mwumvise uko abakoze kudeta basabye perezida Kayibanda kwemera ko avuye ku butegetsi muzumva ko n'abaminisitiri basabye kuyoboka kugira ngo bahabwe imirimo muri leta nshya muzumva barabyanze bakabifungirwa n'ubuhamya bw'abana babakomokaho mbashimire kuba mukomeje gukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Station.